Muriziwe kwisiyoni ijoro rigeze besumuse kuri hafi niburatandukana ntacyushisho ziburasira zuba Nyamuneka tumenyeshe kurugendo rushize mbese tugeze ku cyambu tugiye kugerayo mbese koko ubwami buri hafi urajeyu munsuraje tubyamamaze hose dore izuba rirarashe mwese nimurihe.